Ngicabanga ukuthi mangithi ngabe nifana na ucathi manje masithi shuni sonke seningaqophisana na leyo nto ayiphele ngisineka nani ngoba isiqubho ngasinqeni straight to the point angizokunidrayisela mhe to take my place ushawa itayitela ushawa itayitela ngishebana bings efikhadiologist angisenanhliziyo yeah qakala ngiliqisti ndilisa bukhoma ubufakazi angibuqini Ucathi ungacekela phansi i-automist Namanje ucathi ungathola me Ngingenhla kakhulu ekuqaleni Njoba uqaleni Mina nginkinga mshimane Dala ngibaqina mshimane Phethu yangizesha Kudla bafana ngimbono ngasifimba mshimane
Wabulikade mshimane Bajele bahlose mshimane Manje sengi